Hey, you're the true now. Danga danga umalaya si kazi yako
bado naogopa
kama una wanga wanga uchawi si fani yako
bado naogopa
twende baya jeshi tulewe alafu tuanzishe fujo
bado naogopa
wewe ni mwizi si ndo kazi yako iba mpaka polisi
bado naogopa kalio
Unapenda pombe, kunywa mpaka uzime
Bado naogopa
Una hamu, na huna demu, beba goma la mtu
Bado naogopa
Fisikali, alafu upo single, siwibe mume wa mtu
Bado naogopa
We ni hater, unachuki, onyesha voo ya kutu
Bado naogopa Kalio
Twende turudia Twende Okay Chini 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 Twende You 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 Ah yeah Ah okay Ni true name On the beat yo Kuna deck
Kalio
Nasema kweli?
Ah, wey, pesa yo.